waxaan u sheegay inaan u taaganahay qursiga madaxweynenimo in muhiim ay tahay hoggaanka u sareeya ee dalka in dib loo fiiriyo oo wax laga bedelo sida uu hadda u shaqeeyo runtiina dalka kan uu isbedel madaxweynenimo u baahan yahay sababtan ay tahay in isqabqabsi badan uu dalkan keenay dib u dhac runtii aad u fara badan loo baahan yahay maanta qof garan kara ra-iisul wasaare yani faiska iyo fursadda u baahan yahay inuu ku shaqeeyasiin kara madaxweyne ahaanna hoggaan iyo aragti dalka ku hogaamin kara xukuumaddana xuquuqan xukuumadda u dayn kara.